eye manɔ afi sia be masubɔ kpakple mi ɖe du ke azɔ hafi gbedasi la nava la xɔnye vevi aɖe le afi sia le nyagblɔkpea dzi fia sia dr livil si tso baptiste hame gbãtɔa me le lima ohio si nye ame siwo de asi te nye le lima takpekpea me dometɔ ɖeka mebiae esi míegbɔna fia sia ne malɔ̃ agblɔ nyati ɖeka ko na ƒuƒoƒeawo mahã ɖewohĩ nane si aka lima takpekpea le militi ɖeka alo eve si wo ava la me eye dzi le dzɔyem be enye dzidzɔ nam be maɖe dr livil afia mi fia sia si nye baptiste tɔ bubu si xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe amen mawu nayra wo hã nɔvi ŋutsu vel ema katã sesẽ ŋutɔ na kplɔla baptistetɔ aɖe menye nenema oa enyo dzidzɔ mí ŋutɔ be míexɔ nɔvi ŋutsu vel le mía dome eye kaka ɖe dzitɔe la ʋɔtrɔawo le ʋuʋu ɖi ne be wòatrɔ va mía gbɔ gasia game si wòate ŋui la ke azɔ fia sia la etsɔ si gbɔna zã me enye aƒetɔ yesu ƒe ɖiɖi la kɔsiɖagbe ŋudi ga ade enye agbedzedze subɔsubɔ eye mexɔe se be nɔvi ŋutsu la ɖe gbeƒã subɔsubɔ la ƒe dziyiyi azɔ mina míado gbe ɖa sẽ ko aƒetɔ yayra wò nya la nye nyateƒe eye míeda akpe ɖe ame si lée ɖe asi mavɔmavɔe la ta esime wotsɔe na amewo la eye esi míake biblia fia sia alo avu eƒe axawo la
May the blessed Holy Ghost come and open the
Nabe gbogbo kokoe yayra la nava avu nya si nana gomesese mi la nami to Yesu Kristo ji mie bia esiale amen
this great night
zajani sia si mie le azadum le mie fe afeto yayra la fe ka clara tingunguti la medibe ma khle fie sia nya si o do to yang to fe nuyi khwasi o me si wò na wo ŋlɔ ɖe eƒe agbalẽ me le matio kɔkɔe ta enelia me mie eye kukui blane vɔ adrelia kple blane vɔ enyilia mie le esia xlẽm eye ne miedo agbe na mia nɔviwo ɖeɖe ko la wɔwui ka wɔm miele alo menye nudzɔlawo hã wɔa nenema ke wò ɖe ke eya ŋuti miawo hã mizu blibo si gbe ale si mia fofo si le dziƒo la le blibo ene eye fia sia mie ɖe gbeƒe be mie le nuƒo ge tso tanya la ŋu be blibo dede azɔ mie ewɔ si gbe enye tanya saga aɖe ŋutɔ be woatsɔ le zã si nye mia ƒetɔ ƒe kaklaɖa ŋuti ŋu la gake egbe ɖewohĩ mieɖo to radio hese gbedeasi kple gbedeasitsɔla vovovowo ale si wofia ŋkeke gã dzi ŋɔma si me míaƒetɔ ku ɖe xexeame ƒe nuvɔwo ta eya ta metia fia sia be mato mɔ bubu ate ɖe eŋu ale be wòato vovovie be wòate ŋu ana gbɔɖemevia ɖe mí ke gbɔgbɔ kɔkɔe yayra la na gbɔ ɖe nya la me azɔ dzro esime míadze agbagba be míahe esia vɛ mawu bia blibo dede míedi be míalé esia ɖe susu me bena naneke meli si eƒe akpa ɖe ko nayi mawu ƒe ŋkume o ele be nua nade blibo míaƒe subɔsubɔ nu sia nu azɔ le edenbɔ me la mawu da adam kple hawa ɖe abɔa me ke wowɔ nuvɔ xe da mawu ƒe sewo dzi to nuvɔ wɔwɔ me tomaɖomaɖo ke esime sedzidada va la tomaɖomaɖo nye se la dzidada eye mawu ƒe se la esi eya le kɔkɔe ta deko wòle kɔkɔe asi makei eya ŋuti makɔmakɔ nyenye ƒe ɖiƒoƒo sue aɖeke mate ŋu atitre ɖe eƒe ŋkume akpɔ o eya ta ne nuvɔ va xexea me to dzidada me la ekema ele be woakpɔ nuvɔ ƒe nya gbɔ hafi nuvɔwɔla nate ŋu atitre ɖe mawu ŋkume
If there is no law, then there is no justice.
Azɔ ne se meli o la, ekema dzɔdzɔnyenye hã meli o. Gake se la bia, alo dzɔdzɔnyenye bia se.
And the law
eye sela nenye be wo bia tala e de na jojo nyenye de go aso to sela mala muti la de ke ma po de o
aso
sela ma tenu adami o sela de ko wonya nu siplomi de ga home ga ke ho ho fe nu se ade ke mala si o
showed us that we were sinners.
De ko sala fia mi be mi enye nu von wala o. Eye wo bu fo mi. Ema enye nu si sala wona. Ehe afo bubu vane alo be wa fia wo afisi wo vo dadale. Eye ata sala le edokumela. Ma tengu ade ame o. De ko atengu ati ame yome.
And God being holy.
Ke mau. Esi wole kokwe kule jojo itala. Elebe wa wonya toda mengu. Elebe wa tonya de nufo wola ngu. Elabena eda ata ama nufo veli lifwa u. Eye wazu tumevi sekbala. Ekema elebe wa kpo ama tonu u.
And every law has a penalty. For
eye toge le sede siade ngu. Elabena mau fe seji dada peto rehe enyeku
and it had to project death to the human race
eye wolebe watakude amefume ame eye amefume akata le sesi afe to rehete
now when Adam and Eve had sinned there was
Azon esime Adam pleha wa wowo nuvonla Monwa de ke meno anyi o. Be dada bubu wa de ke. Be wa te ngu a chitre de ma ufe nkume. Ake o. Nekbe de wokpo nufon si akbo afi. Eye ame a de ke ma te ngu a won nufon po me vi a de. Meka ale si wole suwe. Alo ale si wololo o.
That individual sin has to be dealt with.
Elebe wakpo ame de kama fe nufon kbo. Hati ya mesi wela na gatengu achitrede mawu kokwela fe nkume.
So therefore, when Adam and Eve had sinned,
eya asime Adam kleka wa wo wonu von, he da sela jila. Woto wo de kute.
And the law had to be executed. Therefore, it put
eye ejebe wazan sela. Eya unti esi ato amefume ya kata de kufe to rete.
Now if we can only settle down.
Aso na de mi atengu atote sede afisia e ijade. Le mi afosu sume. Eye mi akponu tata gansia. Eye mi adon kujibena. Amede siade le afisia la. Ote ye ha esiate. Mutu kule nyonu de siade. Devi de siade la. Ote kufwe to rela me. To amede tofo me afeta. Fejita dame.
Adam,
to fajit Adam, mi a dometo de siya de zunu fon fe gomek bola.
And sin must be dealt with.
Eye elebe wado, nu fon fe nyado. Eye ale mawu, le fe sefe manosito nyenye, le fe lono gambela. Sela libe, wa manu fon wala, so efe wala gbo.
Then he become annihilated. And totally annihilated.
Ekema etro zonu si wo chrong biji. Eye wo churen kekem. Monwa de kemeli nebe. Waka trok bo o. Nekbe de wo donu von fe nyamado.
And it would be very easy then. To believe in a total annihilation.
Ke ele bobo en uto ason pe. Wa honu von wala fe. Cho chrong biji len wu ji ase. Ela bena. Ekla blibo tuwe. Tekbe tekbe, to mawu fe nkume. Azon mi deje si nouvon siya. Kle ale si mawu, esi e wole jojwe. Eye ma tenwa wanubu bwadeke, wube wano jojwe. Oh, elabena, eya enye jojwe, enye kata jotufe.
Then there would be nothing else for him to do but to place the penalty.
Eke ma nubu bwadeke meli, eya ma na tenwa wo oh. Nekbebe watato rehede jidada siyaji. Eye to rehe la nye ku. Elabena e glombe. Besi genadu efe de la gbe magbeke na ku. azɔ enye nutata do viviti aɖe kpɔm yele le afi sia.
But then if we go back just a little further,
gake ne mietrɔ yi megbe vie hekpɔ Mawu ƒe nyenyewo ŋutɔ ŋutɔ la,
the Bible plainly tells us that God is love.
Biblia gblɔ fia mi kɔtɛ be Mawu enye lɔlɔ.
But yet being
ke hã esi wònye lɔlɔ la, ele be wòanɔ dzɔdzɔe.
So love does not mean just the thing that can be petted and played with.
Eya ta lɔlɔ me fia be enye nane si wòate ŋu ali asi eŋu afe dze kpli o. Lɔlɔ enye Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye.
Now, when God seen that his children
azɔ esi Mawu kpɔ be yeviwo da yeƒe se dzi eye wòle be woaku ku la, ale lɔlɔ̃ nɔ ɖokui si zɔ ge ɖe eme be wòata mɔ aɖe, elabena Mawu kpɔ bena madamadatoe la wole ɖevi siawo tsrɔ ge keŋkeŋ ɖa le yeƒe ŋkume.
There was nothing else to be done.
Nu bubu aɖeke meli wɔwɔ o. Elabena wo da eƒe se dzi eye eƒe se la ƒe tohehe enye ku.
And then love of God went out.
Eye ale Mawu ƒe lɔlɔ̃ dogo yina ye ŋutɔ tɔwo. Ke ne Mawu me lɔlɔ̃ ɖeɖe go la, amenuveve nɔ ɖokui si la nana lɔlɔ̃ ƒe taɖodzinu la.
And God by force.
Eye Mawu to nyanya ɖi dzi esime wòlɔ̃ eƒe ƒome la ale gbegbe. Gake kple tohehe la, ena be nuteƒenɔnɔ ƒe ku aɖe nava me le Edenbɔ me. Emae nye eɖɔli eteƒe kple nuwɔwɔ maɖifɔ aɖe, alevi sue aɖe si menya nu vɔ o. Eye wòzu teƒenɔnu be wòawɔ dɔ eye wòaku ɖe nu vɔ wɔla si ɖi fɔ la teƒe. Ke enye alevi si wowu be wòalé etɔwo ƒe agbe da ɖi. Le nubabla xoxoa me, wotsɔna aleviwo kple gbɔ̃wo kple alewo nyitsuwo kple nyinɔwo ƒe ʋu nana nuteƒenɔnɔ ƒe ku. Gake le Mawu ƒe nunɔamesi gã la me la, le eƒe susu me tsã xoxoxo ma la, nu la ŋutɔŋutɔ gbɔna esi ava nye ekemeawo nye nu ŋutɔŋutɔ si gbɔna la ƒe vɔvɔliwo. Ke nu la ŋutɔŋutɔ si le vava ge la enye eya ŋutɔ via tenuvi ɖeke la, alevi siwo katã ku la nye vɔvɔli ko. Eye vɔvɔli nye nane ƒe akpa sagatoa ko. Eye ɖeko wònɔ nu ƒom tso Kalvaria si gbɔna la ŋu. Azɔ hena nu sia ƒe nutata aɖe la, mina míaʋu míaƒe Bibliawo le Hebritɔwo ƒe agbalẽ me, eye míatsɔ nu si ŋu Paulo apostolo gã la le nu ƒom le afi sia, hele etem kpɔ be yeade mɔ nu siawo me na mí. Le Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta ewolia me nye le esia xlẽm. Ke ɖeko melɔ̃a nya la, nya la nye nyateƒe, eye medina be maxlẽ le nye ƒuƒoƒea ŋkume, elabena menya bena le ʋɔnudrɔgbe la manɔ tsitre kpli wo. Eye ele be mana akɔnta, eya ta ne meɖe tso nya la me la, ekema nye maɖi fɔ o. Elabena enye nya la, eye Mawu enye eƒe nya dzikpɔla. Míekpɔ nu geɖe fum egbe, nye nyanyui kakalawo kple bubuawo siwo le etum ɖe woƒe nyenyewo dzi. O, enye nane si wɔ ŋukpe. Ke míekpɔ bena le hamewo sasrakpɔ me, mía yi ɖe hame aɖe me, eye ne míekpɔ kplɔla aɖe sisi nɔnɔme sue tɔxɛ aɖe le wòwɔna seselãme sue aɖe, ne míekpɔ nyuie wò la, ƒuƒoƒe blibo la axɔ gbɔgbɔ ma. Ne eɖona seselãme sue aɖe ko alo ʋuʋua eƒe ta alo nu saga soya de la enyo hame blibo la kata awo nenema ke le mia pe egben keke hame o mele egbela ye va do afisi wo zu so se la lama wo ble nu soya ma wo son.
And it's got such a confusion. But oh, my beloved brother, if there ever was a time
when you ought to be on the word, today,
you see, I would ask you to
take
the judgment and know that I am the one who is talking about the situation and misfortune. I don't want them to have my spirit.
But
I want God's spirit.
So
on this congregation, I would like to read from God's word. Now we realize that the law of the Spirit
se no anyi fegedewo gake selama tenu adenu vonda gbede o abe ale simagblo va yi la enye gahome no noko enye povito nyamakula gala si aglonu si wola na wo gake amadenu adeke mele esi wato aho o edewo awoba ke de la de kemelisi adewo dogui ple esia o deko wo dewo gahome be wana na nyebe yenyen vonwala ke azomi de gesile hebrito ta woliame esimiele ehlem ela bana esi wonye nunyu si wo le vavagela fe vovoli ko ile selasi eye menye nuwa wo fe nono mo vava o.
Remember, it was a shadow of an image to come.
You don't could you be enye nonome adesi ava fe vovoli deko vovoli la fiana be nonome tata de li si na vovoli la nu si wo le vava gela fe vovoli eye menye nonome vava la o mi de gesi nu si wo le nwa wo fe nonome vava o ngutila ma temo awo vo sasa siwo wotonana dasila amesi tenava egbola blibo tegbetegbe o.
Now God in the beginning required perfection.
Aso mawule goma jeje ame pia blibo dede Yesu esi mo va anyi banjila egblobe nya de blibo abe ale si mawu si le difo le blibo ene. Kesela esinya nungwi siwo leva va gefe vovolila ma tengwa wo subola blibo o mikponu tatala azon mignam ya gato emake benem ya kade jibe mie defu o.
God requires perfect holiness.
Mawu bia kokwenyenye blibo ame adeke matengwa no efe no no menu ble nouveau cuir de capé han o.
Jesus witnessed the same as
Yesu di da semake he globe mi zu blibo abe ale si mawu si le difo la le blibo ene eye bi bla globe na selama tengu pakple efe fo sasa o awo amasi o tena vala blibo gbede o.
Then the law could not perfect anything.
Ekema selama tengu awo naneke blibo o. Enye asifia nuko. Nene mvosa siwo wo wona fesia pela. Ma tengu awo subola blibo bede o. Ale eya ngutila. Amiadeke mele selate. Alo le selamede asi. Alo le vovoli wote a tengu a de blibo o. Ela bena. Kupi evelia. De mele nene ma wula ne wo ma jujo vo sasa ne nane li si ma tengu awo be ma wo do kwenye blibo le ma wufe nkume la
then Christ did not have to die for me.
ekema melebe Kristo na kude tanye o. Nenu de kapeli si na tengu awo. Be na jenna nane le ma wupe nkumela. Ekema Kristo ku jojro. Menye se melelede asi o. Menye se nyahehe susuo o. Menye wongto woko kwenye nye o. Menye nusio na tengu ajujo wowo. Ajujo alakpadada, ajujo fififi, ajujo atamayoyo, ajujo sinima kpofo yiyi, koko kola ebu, nanekema atengwa we o, ramewo medodo, konuwo wowo, konyinyiwo, nyonyrowo, rameyafe, dodo wawowo, kredo wo kheklen, bedodo da wo bogblon. Numa wo katan, o ma buo de kema o ebu.
Not one thing can you do in yourself.
Nu de kape ha meli na tengu awo le doki wo si o ela bena enye nu von wola si le fobubu te eye mo nu ade kema li le wo nto doki wo me alo credo ade ke alo nana si na tengu awo alo asusu le doki o si si a tengu a je nanu de ka le mau fen kume o ela bana enye nu von wala to je e gome.
And the Bible declares that we were all born in sin.
E ye bibla gblo be wo jimi kata de nu von me wo fo mia fo fu de vodada me mie va ke kia me hele alakpadam. E ye mau ma tengu ato ameade be wakude amebubuta o elabena ameladi foko abe amekemea ene le mawu mfe nkumela archbishop si wojide kekesia me la eya ha di fo abe ahamula vloto u le dwame amede kama tengu ale avu de ekemea nu o. Hey, Yanguti, wotol lamadi fon ade fe akbe. I love you, soyade. Hey, ye, lenu babla kukwa tela. Sela yengebe, ne ame wo nu fon la. Ato, I love you, ava vosam le kwikbo. Nya globe, ne edda sede dia o domotor de kajila. Ahe, I love you, ve. Hey, ye, watu do vosam le kwiji.
He laid his hands up on the lamb.
Ato efe asiwo ado alevi la chi. Eye wavu efe nuvon wome. Bena ye davo. Eye ye nyabe ye difon. Le eye ye nye selabiaku. Ke ye to alevi ve de ye tefe. Eye ne e woto vahlo na la suela. Eye wode asi efe a forti suya wo dadame. Hele ho hlom la. Ne mi ekpo wo wu alevi kpo la ohlon wo nu bla nu kai nyama nu so eta gela dibe ya hlon ke wola efe hlo kasuela ke ne wole afoti wo dam hele fofom tititi eye ne efofu wo do kwi ga fotititi he hlon la ke e danavu kuna efe fu opanya eye mausubola fe asiwo ha.
And as the worshipper realized,
eye esimen subola jesibe yewo ahasi da alakpa fifi buka ke enye fe fodidila
or even evil thinking
alo goha susu vodi dedela de siade siwonye le vovoli suetomala edifon elabena fe jojome onye enye amedifon. The woman he menye to didime o gake le jojome nu la edifon eye elebe waje si be alebi soye ma difon si akude ye tefe eye ye seveve de nu soye manu gake amela kasia alebi la nya kukula esime alebi la fe vo gale efe asie ngula azon adole koma me bakle didi de kamake sino efe jime sino esi le gomejejame.
Why? Because
nuka ntie elabena agbesino alevi so emamela agbenona vume wo agbele wo vume nyenya nenema eye agbesile alevi la fe vume lanye la fe agbe eya nti esi wo gban efe nti la soela eye agbela dogole lalamela
it cannot come back to the worshipper.
Ma temu atro va subola la ji o elabena subola la nye amegbeto vula wa nuchonu gake ma temu wa avulele deblibo o elabena amla jona le khwame pakle didi make be wa wonu vo abe esino esi le dufo egba toa ene.
But doing this he was looking forward
Gakele esia wawo mela eno mokpomna eyi ade esime alevi deblebo ade nava eye ewone kle tufosa elabena eyako enye monu deka siwonya eya tamyi kuya ne hulale kokomgi eye agbedogole lala mela ma tengu atrova amaji o elabena deka nye la eye de kanye ame la madi fon ade na amesi di fon la gake o bedeka ano fe akpe fe ade wo fayila wo chi mawu fe alevi la de la nudu daka so ya de mele Bethlehem eye wo kple yi abe ale ene yina ewu fe fe alafa wi a sheke ade wo si etrosia lega etome oku ke maufe alevi singu pototo ple mukaka de ke melewula wo hide atito gangu le calvaria eye oku de nuvon wola de sia de ta azon nes bolava alevi sia gbo to hosemela ke esianye alevi bubu fomavi menye alevi ade abe ekemeawo ene o Ame adeke ma tengu ava alevi siagbo o. Negbe de ma u hive gban afi. Nyekpo ma ufe do kwisi no noa. O. Mekpo mobe esi anadoti. Ade goglofe da ke azon. Mikpoda. Ma u nyabe alewo le yesi le keke siame. Enyabe amewo le yesi si wo lavakpo dede. Eye efe lonlokpo anyime doda kekpo ame si wo lakpo dede. Eyanti to nyanya dijila edo hameade dibe wa dogo yele afima singu kwatoto alo ayilele mele o kene ma ubia hameade singu kwatoto lo ayilele mele ola elebe nanana no esi si awene nema matengu abie o efe jojo nyenye efe bondodro o matengu ademobe wa bia nane nenema ne monu adeke melibe wa wo esia o Eye amema tengua wele edokwisi o enye ame gege blibo mawunabe wokpo numato selame to vondrola wome eye to nubabla kukua katame. Edo nyaglondi lauda edo amejoje uda eye wokpo ebena amedesia dege eye ata mawu. To efe amenuveve no dokwisi me, do to ngutiko kwe efe akbo wome. Ye ngutu vya tenuji la dabe, wakomia tefe. Miedon kuji, ne de woglobe papa le roma na ho esiala. Metengu le ewage o. Ne de woglobe akbishof si le Canterbury na wo esiala. Metengu le ewage o. Ne de wo yo fada kokwe bubuto kekeake. Alo, ikia mefe bishop la, metengu le e wogeu. Wogbe e yahanko, abe alesi nu, alesi wogbe yuda iskariot ene, matengu awe o. Elabena wojide nufome, wofo efe fude vudadame, eva ikia mefele alakpadam, ke e yahan, yia avulele na edokwi.
But there came one from the portals of glory.
Hallelujah. Gake amiade vato ngutiko kwe gbo wome. menye ame bubu adeke o ame adeke ame nyu adeke e da nye yudato alo trosubola o menye naneke wu mawu ngusen katanto si la edokude ame kbeto fwe ngutin lame o eva e yang tobe wato yang tofe vu ana e labena me vato dodo me o Bodo dome do naneke awo le eme o. Ke bong edo vovolide de tubi la fwe adeji. Heji edo kui. To vufwe akbe kui si wo wola me. Ame madi fon la. E kema nye de pokpo. Nya wo to ha fien siya. Me kude miya ngu to fe do wo wo fe. Jeje wo ngu o. E kude ma wo ngu san katato. Ame si tia mi. Le eyama me fe amenuveve kote nodo kisilangu. Kakade jitwe, ne matengu deblibo gbede o. Oha matengu a deblibo gbede o. Eye, nye to asi akobe mye deblibo o. Gake nye po akofafa de kasi abena. Nye fe hose jijode vosasa deblibo si. Wo ho 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 laji.
Then how do we know that we get that? When the worshipper puts
Ekema aleke mia wo anyabe mie ho esia ne subola to efe asio to khoseme do afeto yesu fe ntilaji ke se nouveau fe ngoji dodo ble fe wududu fe ta de eyang to fe nkume ke se getemani fe ngenge calvary fe kudo fofuru
and knows that he's guilty and can
Eye wonyabe ye difo he vu efa nu vo me de dodonu o afoto ya yira medifo eye monu bubu adeke meli si akpede nya o negbe woko eye to hoseme ekpem bokokoku lava ekpembe mavala ke azon to hoseme Me fo Yesu abe nye de la toke ene. Agdema si do to e yama me le kalvaria. Si wo yobe gbogbo kokui. E si ke glade afeto Yesu fe vu fe akbe kui me la. Atrova subola la ji. He nyrone kule gbogbo kokui la. De Kristo fe ngutin la me. Ke wodro vonu e yama hoho. Melebe na khanu le von dodro ngu o. Ne metro hekpo atitu gasu emala me dia jesi bena esianye edoli efengutila ke aso odrofonu ngutila mahoho mawu magatenwa odrofonu jojoe ake o la bena odrofonu hoho mawu to kufe von dodrowo fofutila ma Eye si ale si matengu akpo monu adebe magla de ngutila ma mekola efe bondodro fui nam eye na wo ha nye vo roma to ta nyi ku gba globe eye ngutil fo bubu ade ke melina amesi wo le kristo yesu mela o amesi o ma zona le ngutila nu o ke bong le popo lanu yema fobubu ade ke o yema tole amana nu si ava alonu si le eji yim o e lada fulate akela ala kemie ganade ngutila mame korento to gba to tabia vakuku vie ton glo bena to gbogbo de kame ala ke gbogbo lavane to vosa salame atika gbogbo la nona Le fulame, nous quand nous tiens là là, ma tenue a trop beau. Là où nié, la feuille bobo ma tenue a va à me bétoffe bobo jibe, wa wana ne kené o. Elle a bena à me bétoffe bobo nié, a besi koko ou la to. Gake à me bétoffe bouffe bobo ma tenue a trop beau. Ne hok togbia de fe bobo la, enye bobo yo yo. Gake mawu ngutova bena eyang tofe gbogbo sinye gbogbo koko to wusilila na te ŋu atrɔ gbɔ va subɔla dzi to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nyɔnyrɔ me to kristo ƒe ʋu me eye wòakplɔe ge ɖe ŋutilã la me ele dedie milé ŋku ɖe ŋu nyituwo kple gbɔtuwo ƒe ʋu mate ŋu awɔ dɔa o elabe egbɔdzɔ azɔ mina míadze egɔme le kukui wi evelia lɔƒo esɔgbe nyituwo kple gbɔwo ƒe ʋu mate ŋu awɔ dɔ o eye mate ŋu alé avu hã o milé ŋku ɖe eŋu ke ame sia la ame ka bishop yea o papa yea o ke ame sia la esime wòtsɔ vɔsa ɖeka na ɖe nu vɔ ta megbe la ebɔbɔ nɔ anyi ɖe mawu ƒe nuɖusi me tegbetegbe tso ekema dzi ele lalam hela se esime woatsɔ eƒe futɔwo awɔ eƒe afɔɖodzinui ɖe mie sɔgbea ɖe mie sɔgbe na nya la miɖo to esia ekema medzi be miana esia nage ɖe eme nyuie miɖo to nyuie elabena vɔsa ɖeka menye ƒe sia ƒe o menye nyɔnyɔ ɖe nyɔnyɔ dzi o menye takpekpe ɖe takpekpe dzi o menye ŋkeke ɖe ŋkeke dzi o ke vɔsa ɖeka wòtsɔ wɔ bele ibe o wotsɔa wòtsɔ ke vɔsa ɖeka wòtsɔ wɔ blibo ema enye mawu ƒe babiala ame siwo ŋuti wokɔ la mikpɔe vɔ ema enye ŋuɖoɖo na kristo ƒe ku ema enye ŋuɖoɖo na kalvaria exɔ míaƒe nu vɔwo ƒle vavã kple eya ŋutɔ ƒe ʋu hewɔ edzi xɔselawo blibo tegbetegbe eya ta le kristo me la mie le tsitre mokaka manɔŋue mie zu blibo le mawu ŋusekatatɔ ƒe ŋkume mienye ame siwo le gomekpɔkpɔ te kpakple mia ŋutɔwo ƒe nufiafiawo wofia mi katã bena ele be mialia va ɖo teƒe aɖe ele be miawɔ nututɔ aɖe gbeɖe nɔvi ŋutsu menye naneke si newɔ ye o nu si mawu wɔ na wo laye fifia la mienye ne wotso afia na mi to xɔse me la mie zu blibo le mawu ƒe ŋkume ekema yesu gblɔ be miawo hã mie zu blibo ekema ezu blibo tegbetegbe mawu to kristo ƒe ku me egbe anɔ ƒe alafa wi asieke esi la wɔ xɔsetɔ si wòkpɔ hafi wo ɖo xixiame gɔme anyi blibo tegbetegbe eye ame siwo wòyɔ la etso afia na wo ame siwo wònya ɖi la eyɔ wo hã ame siwo wòyɔ la etso afia na wo ame siwo wòtso afia na la ekɔ wo ŋuti xoxo ewɔ eƒe xɔsetɔwo bliboe azɔ mi lé ŋku ɖe ŋu mina miatrɔ yi kpukpui gbãtɔ dzi azɔ se la nye nu nyui siwo le vava ge la ƒe vɔvɔli eye menye nuawo ƒe nɔnɔme vavã o ŋuti la mate ŋu awɔ vɔsasa siwo esiwoe wotsɔna nana ƒe sia ƒe ɖe asi la awɔ ame siwo tena va egbɔ la blibo tegbetegbe o milé ŋku ɖe eŋu blibo eya ŋue míele nu ƒom le ɖe mele nenema wo la ne womadzudzɔ vɔsasawo mahã le esi wokɔ subɔlawo ŋuti zi ɖeka ale bena nu vɔ nyanya aɖeke maganɔ wo ŋu o la nu kae di be yeagblɔ nyagbe nyanya le afi ma eye eƒe gɔmeɖeɖe nyuitɔ la enye didi ke ne ame aɖe nye subɔla le ɖoɖonu va kristo ŋkume hekpɔ eƒe fukpekpe eye wòtsɔ eɖokui na kristo eye wògblɔ be o aƒetɔ mawu naneke mele menye si ate ŋu alé avu o gake meku ɖe ŋuwo keŋkeŋ la ekema gbɔgbɔ kɔkɔe ma va na ame la ƒe dzime nu vɔ ŋunya ŋutɔ la woɖɔe ɖo tegbetegbe elabena woɖe nu vɔ ƒe didi ɖe sia ɖe ɖa le mewo elabena ne ɖe se ate ŋu awɔ esia la nenem vɔsasawo madzudzɔ akpɔ o gake esi wònye be mate ŋu awɔe o ta la ele be kristo naku be wòawɔ mi blibo xɔlɔwo nous gardons les siens, ni à temps ou à glorifier si à courir, blibo de terouti. Et si à il a, ni à dinada, ni à zion, ou cou à bo à ma boubou. Ben, ni à ou, ni à docuo, à ma coquette, ou à la si, ou la, vie, gake, ne, ni à bon, nous tatala, ma oufe, à mon veuve, ta coué, mienye, nous si au mienye. Le officia, eh, y a de bailli, le ohao, me sron noide. Thomas Sadeji, Meno Takope Wom, Leo Hawa, Fima, Eye, Meno Ego Do, Le Kopo Nutuame, Le Amahao for Agboso Sota, and Yemetangu Notuame, oh. Nye Duanu Le Donkan, Du first Swede, Eye Yon Vieklon, Subola, Suo, Wamanguto, Eye Wodo, I would hear Hele, Benawodo Kria, Less Watengui, Afeno Viva Fao, Nomia Subom. And yet, the four for the first Swede Bay, what to know, let the first Siatogui. Wope nu dada wo le ade nguto eye le kosira gbela wo tu avo khyi na wope khama wome dono wuyem vie mele ma unya blogele kosira gbe retro ke me yiden dupe poluade enye america to ofen dupe nyanye ade be makponane adu ke esimezon ke de votre mela buka pe me se nemenye gadita mo ade pe gbedede o Eye ngutware si nye nye hatila, notitrede afima, esi do hiya nye ngutu shonto, ekpla abona nyonwade, uno gadida motam. Miafe sela ngutu, miafe jojo nye nye takola, miafe nuno mesio, notitrede afima, no, nusita ulebe wakpola, pesekbam. Ela bename njesebe wada gadi. Le Ohio, oh, and no gadi modam. Ke me trok po huafe me gbeduda. Devi kati wo fe hatetuade le afima eye, uno rock and roll fe, akbahu huyade wo fum le muaji. Pe no viade si aho abe, fe vye fe ene, si jefa abe ngonu fe no nomele esi, ke en no titrede afima do a ulegbe ade, si titi le ngogbe. Eye ngutu vima odometo de kada efe asi odengonu vilachi le afisi melebe wano o. Eye wono siga yom heno ahanom. Eye mesusube o oh, mau aleke pe na tengu adoji atwe. Ke mekwa nye ndru sime. Esime mese amyade de hungande. Eye ngonu ade si kofe ade no anyide afima dohi a kofe blade alo fe blade. Edo a wuswe ma ufede, si sen jikwe abe a fako na efe atawu, eye, epe nguti na kukwe le a yida gela, gen bolo bolo ale siku watengwi. Eye, esisi nu den mwiji le afisi akle, nguji gande de efe mwofe akpadeka, si wosisi. Edo a fokwaswe ude efe afowu atokotawu, esisi nu jinde efe afofetuoji. Sisi enu jende asife tuoji. Eye wokpa efe da kui mwuto. Kengule, de ama blo eme. Ke eme kwe du. Eye ngutu efe no anjide klonpe akpa kemea. Mu aha. Wodome amedeka. Jome ngolye. E do asrafo ofe jiwi kuku gande kule. Taku gen ade si wo blade kome. Eye getode mukatane. Ele kukhamle yiyimune nema. Ke odo taflate tula dui tole ebo ke jo yina aleke yina poha metitre de afima eye mglobe mau ukanguti ma churon blibua o maha ukata mana anyiba na miko wa
I said, is my little Sarah and Rebecca
mglobe de nye Sarah so ekle Rebecca wabati le nusia kumavitia mglobe aleke na tengwi mau le woko kwenye nye gala me na toji akwa numa tokwi nenema eye mato anyikba mfufuda be wa chure wa eye esi mechitrede afima hebu fongyon wala ale si mewela metro yifo trofe mekbe mese maufe bokbo fakbo nye eye meson yifo trofe mekbe ke mekpo nane abe yali ene eye esi wofala le mutaga mela enye kikiade si le tutrum ke esimede gesila le kekia nguti godola kajiade fukla kekia me eye esime do kekia bola me podo kinya be nguti visu ade ene si le nusio majebe ma wola wom do ma hi menye nene mayo gake enye nuvo eye esia ye si me wona ne la mekpo avovoli yibo gama si elia na doa ta dipo wonye de mauna wum le mleti mama ya fi tete mekpo be le nye kpakle mawu domela vosasa de blibo ma li mekpo eya ma titre de afi ma kle ngujawo le efeta eye ta le gegem le moni eye esia ye si nye nuvon wodo ta de mawu gbola Edwa asida lene abe vufe akpo hoga kuwene eno tanye pom tokume eye sia yisi mawonu gbegbele de sia de la anye mawu awum afi kakare jitoe la efe jojo nyenye bia asia efe se bia asia eye sia yisi mawona ne alo wona ne la Yesu Kristo fo vuwa do abe akpo hoga kuwene eye mekpo be tajema gome enye bena ekema vula kpoto le anyigba takpom eye esime le titre le nukpom la mete gogo eyama esime mete jesi ke matemwa se oklobe fofo cheki menyanu si wo mole o eye medem kupo afima ke agbale adele afima eye mau dola nungro la de le afima titre de efe ahaji afima eye esia yisime wonu fon la wonglo ne de akpanle me eye nye nkola esia ji ke me jesi bena gbede kala me waba de fufo kaji madad eye ma va no titre de mau fe nkume pakple nye nu fon gbela kake me kpo be to efe amenu fe me eno nye vonu totro temda May ye bo do kibo botwe. May ye nye kloji. Eye mekblombe. Oh, yesu. Wo mau fevi. Nye meje avan kuome o. Gake. Mede kuku to nusi me wola kem. Eto efe asito efe ahame. To akbale kuku ila kenglon. Woto eki de eji. To efu bede. Emekbe. Eye nye nuvo obu. Emegbe etrok bom mosese toy eglobe azon metweke wo ke wo ejibe ya bufo nyonwa ale mesenu si wo nyela gome esi medolong te galame la mezon yi egbo eglobe efun
eno ahanom ekbom tu keglobe o ndi Meglobe, matengu anonyi fa. Eglobe, zohen le asinye. Meglobe, menye mama jie mele eglom le owo afeno. Deku mejibe ma funu na wo mlichi daka. Eglobe no anyi. Eye meglobe, afeno. Ano mlichi fiyade uva yi esime no titre le voturu mape megbele afima la. Mede asi nya abobone ime. Ke esime demkudi la. Adati ode asi sisime to efe alogo weji. Eye wogro nambe, meglobe, afeno, medibe, ya wanusia wu o. Yesu ku, eye efe fudo asi ma ufe vondodro oji. Medibe ya wanusia wu o. Eye wogrobe, o amega, eglobe fofo nyenye subola de le hame ame. Wonyi mle kristo tofu meme. Nyekple sronye mienye hame vigbanto wu, eye nye no kristo fe akbe. Ede asi nyala bobo nam. Le efe kumegbela eji nyonu vie ve eye wotramo eye alesi nyonu vie ojo le ekbo eye wodofu efe akbe ke esusube mokpokwa deke megalina ye o gake megblobe mau ponu melanui amesi wo wonyadi la wawoke ha woyo Eglobe, wenye buguto branam sieto afima. Meglobe nye. Eglobe, mukbem ledo kunye ngube mano anyide afisia alia. Eglobe, ebube gomokpokpo galina ma. Meglobe, yesu do efe abouda lela la wombe na va afeno. Ke amekeme ode asi de choto le eme. Eye meglobe. De miyejibe miyazonva afisi ya klima. Nyonwa globe, eh mawe, amega. Mele epe asi, meglobe. Enye danya hati. De na jeklode afisi ya klim, lekwe ya jia. Eye lekwe ya jia afisi mala. Etro mami etro tepe mazu. Badekbe, takpe kwe ade. Eye mawe de nyonu mato epe amenuveve men. Edo awunye heva takpe ya. Eye, nu alesi nu menyala. Ele Kristo tofe agbenom fiensia. Nuka wonye. Oh, mawu bia blibo dede. E bia jime totro. E bia nutepo wawona e yama. Gake elemi akbom siensia. Meka alesi begbe e wawonufon oh. Alesi e wole soya lo. Alesi wo sobo oh. E ganyen nufon wola kukoko. E ye maten wakede meto mabu buji oh. Nekbeto Yesu Kristo mawu pe vosa. Si su kenken laji. Ke le e yama mela. E deblibo tegbe. Buenpo. Menye nusie wola ye o. Menye akaye ye si evuye o. Menye akbeye ye si gome eje o. Enye uvu dada o me vuvu. Le ma ufe amenuveve na weye. E si a ge uva blibo dedekbo. E kema wogwa wo blibo le Yesu Kristo me. Me kadeji fien si a honye vevye. E si me mye gale afisya le reyi vevye si a me fisya le reyi si me. Wa wo yame tuto wo le nguti nya si a se se mekbe. A te mwa anye be. De wo me se kwa ta o. Yake ma te mwa to votur ma ufe de kanu ajo. A ganyan ame de kama o. A togo anyo u. A lo avondi u. Ke e si mya de mya peta o to na eyi vya de la. Me di be na buta me vevye kude e ngu. Yuke kude wo lu vong u fien si a. Yesu Kristo kude tao. Na globe na vini tsubrana. Ne matengu wa jujo sika yoyo la. Ne matengu wa jujo hanunu. Ne matengu wa jina nusi adula. Mawe. Oh. Mawe nye de etefe gbede o. Matengu wa gbede o. Mkata mava ale siku nelewa. Eye toko seme. Ayi tote si magbo. Sile si sim. So wo abiyo me.
Then redeeming love
to be a lolo sidia ame azu hana wo eye wanyi basede wo kugbe nuka nti na to tepo no nu nuka nti na tibe yagede emeto wo hamelachi nuka nti ele tijembe yagede emele esi ejujo hanu no alo ala patatata
come by the way of perfection.
Va to blibo de defo molachi. Ela bena to vosa de kachi la. Ewo a mesi o muti o kola blibo tegbe. Aleke wa kongunye.
Confess your sins.
Wo nu vo mele yesu fe bulam ikume eye agbesi dogo le fu mamela a trova smola la chi a ha ko enuti to kike manu o fe jojuro wo bo ela benatu vo sa si su teken ke mela e komi anu le gbogbo de kame wo nyoro mi kata de nuti la de kame aso fo bugwa de ke melina amesi o le Kristo yesu mela o amesi o mezona le nguti lanu o ke bon le gbogbo lanu ne ele akpa jembe ya so le gbogbo me ke gale nu chirom le nguti lanu la o ma gele vo sala de ngu wo sunue o ke ne wo kos bola la nguti zi de kala nu vo fe jojuro de ke maganue o e ya enye calvaria. Menye tepe adesi wojira sepupu wole. Alo tepe su adesi. Wawo esia alo ema o. Enye tepe adesi wole avule. Lem ame ple ma wudome. Enye tepe adesi wo henguti vafakle. De jeno no deblibo vena ame fome ale. De natengwa yiklim fiensi akonye. Nungon wola de Calvaria. Eye to koseme na kele vulade wongto wolu vongu. Eye na demobe buboko kwe. Nava akongu ople efe vosa gan la. Afini ato bedala. De na lon akongu asile china mavu aklope. Pamblani na mavu. Azon me vunye nufa wome. Le filako kwe zansyame. Eye mekpongu jeje le fugan si Kristo kpede tanye langu. Azon me de asile nyangto nye lolonu ngu. Nyangto nye tamasusu okle nusia nungu. Vema je yo wome to ebe siya jike yi. De na do asile jia globe. Don kuji nye novi ngutu branam le bedodora me. Ema inge jife nyame tutu.
Any this great night
de amiadelia let yenja nyisia simemie la lasia afisia la nyandu sima ikakare gitoela de la afi de ngulakpa womle wo nuvo wonutia de ngulakpa womle nusi awonutia
the world tonight is looking for
you sia kikia me le kaleto tim ke epo kaleto ha le wa gulele kujogbenu. Bereka le Switzerland la timala. Esime Switzerland. Swiss tau fe agbedo afokumela. Swiss tau fe atuto suade fukude beji. Bewa vli. wa vli wo fe nu nome si wo ta aba ko gan si gbona de wo ji so gbona wo apa wo kata wo ho he he nyue aklo gan wo kle akpo ho nu le wo si ona de ke me le swiss to wo wu be wa nata o wo mimi wo de to de ngu tete kale to de son va le be amia de na ku kene apala siwola nane keme na wo siwo nunga he kuko wo kle pe wo po siwato wa fe o le esime apako si bona ya le abe kpegli ade ene ne wo siwola wakble wo suma wo lolo ya wo agble wo fe detupi o a wo fe vichi o agba wo fe ta o a chua wo fe fome o wabunu de siade Then there was a man who spoke to the Lord by the name of the Adolf von Wickerried. He stepped out in Switzerland to this day out to the Lord. He stepped over the mountains of the Lord. He got a wife and three children waiting for him. He was married again. O magakpo mgbede o elabena egbesia matonye agbe anade Switzerland ta oglobe buka woke na la anon from wickering egblobe nije yonyeme ne nyawo myapangutete pakle nu silemya sila eye wo po afakola do me vasere si wo po afisi akpo odo agbogbole emegbe edo efasi ode yame he vudu do tade afisi akpo wo wo pegli gande le Kedo libe, mi demona blode, mi demona blode. Akplo la fawo trobe, wa tote efe lulude amejila, eflu efe abo ome, ke lowode akko le edukime. Nu singwe tede anyikba aye, woku le akplo ma onu, swisto ma wokle do okle, kutu wokle, po, kalawo wode de fia gamma dwa, pa koma jiva sede si swisto wo, po wo, ke nyawo le anyikba laji. Eye omega wa hakpo, tokeke, maji, Sereg begbe o. Tatere Switzerland. Eye na yo Arnold von Wickerried. Enko. Akpobe adatiwa no sisimlo wopo ya loko wochi. Muka mutie. Ede wopo ya nyibala. Emanye kale wona gade. Bebli ya fi wato de asokli. Eye de keha. Mega wii le anyiban siyaji o. Gake o. Enye nuswede ne wato esokple nusi jokbe de ka. Esime adam fumele. La titrede a fimala. Bobo vo wo gede eme to akpa si akpa le asolizo. Nyagblondi la wo gen, se la gen. Nye tu okle ala wo fe vo sa gen. Ame pe jojome gen. Ude siade, ke adam fome suwe la chitre de afima. Wo dueji, bobo vo wo, sogbo wi. Kosubo subo wo, dolele wo, dolame wo.
There was one step out in heaven.
Amede kadeli si sova le tifo. Globe egbesi ama kude adam pomelata. Eva anyigba jiva zua ntila. Ekpo anyimele afisi akplo o double call wu. Ama okata afa ngoji double call. Keke ake enye ku. Ke eho kude edokime. Eye le calvary ala. Eche vosa fela. Edo libe. Mi demona ablode, eye wo dogli na epe hamela be, mi tonu siya si megle dinami, miye vukle nye gbogbo, eye miya wo avakle nu siya nu sile miya sila, miye tengwa duji fien siya, to amaji honye, atengwa anyinya gbogbo fon da legbo u. Futo kukui de siya de sile wo akbemela, wo atengwa nye dakle vu, pakle kristo fok gbogbo la, eye na tengwa totere eya manku meblibo tuwe, kristo tamola. Then I think I won't take a call, Wabo, Chido, Yamagbo, Aglobe, check him, Mauna Yau, nothing to. I'm a Bubuade, Bonblanina, Mau, as some of Funye, with the Daume. Then I'm Yadoling, Hamadi Yurewo, see what then I saw him at Besabe, ye, Doma, ye, Eje, Akabe, Yanye, Mau Fola, Siku, Atengui.
But yet you know that.
Gay, Yebana, Jiku play the Kamatolome, play, Dokito Gigi. Bakle nu mama wo kude mu o ba sede esim mate mu akpoji dudu wa e ejibe wa koye mu kle fu la fiensi atonu ma ukata mea e la bana no kos bola mu sile kala jitinya magali nele de na lo ako wo asire chia wo hamevi mauna ira wa pano
kwa wasire ji aglobe no vi ntubra nam don ku jinye le gododo rame mauna yira wa kono ele tepe nu va wonye be amena wo mauna yira wo le megbeda amega amebu bwade se akọ asi ji aglobe kon blami na mau menya be mafu Christos bo sbo me ga kenye manu afa agbe o menya be nyemanu no ne o eye lenye ji mala nyemele dodo makli wo vafa o medibe ma nye mau fo ya metetia wo dometoreka mesele nye ji mebe eye aye menye kake nyemende nupepe si odia todem boboe lada o ke medibe ma de wo da fiensia eye to mau fo ya manu vafa mala mawe dogarade tanye dena do wa sire chia mau na yira wo afano amabu buade Es so vie comme elle la lame, est même elle la lame le du simela, elle se amazo, est mi a bobo mi a fait tawo le gododo ramela, mi a jihasia le bemme bleu azon.
There is a fountain filled with blood drawn from Sinners plunge beneath its blue hall, their guilty stain. Blue. Won't you think it over just now?
Yeah, my boy, I'm going to go to the house. I'm going
to go to the house.
Christ is on your hand.
Pilate tried it.
Pilato te kobe yawe ndi sia le ga delofo ga ke fa si o ga fofu kokoko e fofu 42 nyenya nu si joreji ayide Switzerland le pokede o magbela e fe ta gbogble ye muto da je ti fe ade mekeku
this morning in Switzerland hundreds of people come to watch
ndi sia le Switzerland la Ama ala fa ufa mjo joma koge, ti blo si leju fefiem, to ti do gama gome. Wo wone fe siape, eye gritoto kukwe ade, wo globe, ma wu bebe, ti naga klo efe asi wo o. Novi mtu meka zien, ne nye wo nyono wo o, nuka ke, le agopa jembe ya wo o la, nane ke ma yate mwa klo wo asi wo, Oh, negbe Kristo fo fuko. Ma ugbe esia, eye ti blo le fe akpe ve kule megbe la ga le fe fiem kokoko. Ma ugbe esia, wo jojo nyenye ma ate mwa klo wo nufo uda o. Naneke o negbe Yesu fo fuko. Mi buwe mpo azon, nye legbe dogeda, eye I viade ko.
Nye menyane ma te mwa pia nane fie esia. Esi me wo noti krede a fi ma le wonu le pila tofe akpata me inti esia. Neng, if you have to fetch your mala, Matemua for no idea for funny, a year and market, what don't out of law of a copy of them. Therefore, what the motor the car, then what choke yame? Matemua for no apie, a year out of law of a copy of her unknown yet poplote.
He could have done it.
Atemua wedru. But I can't tell that I've seen my Yahoo, Nufo,
Demialo, that credit for Sasamata Fiesia, who am I seeing here is Yala, aye, a Yamau for Yaraula, then I told the Waffo Chi, not the Dura, Nitorim Yafa for Wichiko, me a messy Ojibe, what don't you watch in the Dura Siame, Aglobe, Mau Ponblanunam.
I'm guilty, I've done
my defunct. Me wonu simenyo o eye mejibe ma fonye to toke le Kristo Yesu me den alo ato de wa fo jiko le yisi amea maguna yira wa ko novi amma enye jitefu noti trede afimako
de jibe ya kona mbe ye ko ye ko aso iji efo menye anukore to so gobe na to de wa fo ojiwa nyu kai nyanyula me wona wo powa Oh, the Fafakla Hammer Macabe, the Fafakla Mau,
Yapuola to Apatue, the Cassio de Matoricala Atomic to Award of Formula, Yadela Visia, Le Power of Gansio de Matorica, and Abafo de Caha, Man no Anibewa Butamelengu. But the Ayle Mai, ye do he have East Abu Bunava, a Locoma East Asia, then Avati Trefia Globe. Mau pon blanu na nye nouvan wala. Azo mekho Kristo. Esi wo toy dopi na ape avulele ene de nye nouvan wuta. Eye, to efe amen vove me. Eye efe amen vove de dekome la.
mele agbe le Mawu ƒe ŋkume. Ɖe nalɔ avu wò nuvɔwo mea? Ame si ɣla eƒe nuvɔwo la madze dzi nɛ o. Ame si vu eƒe nuvɔwo me la akpɔ ame nuveve. Ele gbɔ o. Eƒe ŋkuwo le ŋuwò. Azɔ, míaƒetɔ yayra la, le xexlẽme si dze nu la, dzimetrɔ la etɔ̃ le tsitre ɖe afi ma, ŋutsu ɖeka kple nyɔnu eve. Esi nye susuwo yi Calvary aƒetɔ, esi me ame ɖeka si le axa ɖeka gblɔ be aƒetɔ ɖo ŋku tsi nye ne eva wo fiaɖuƒe me. Ame kemɛ agblɔ be ne wòe la, na míakpɔ nukunu aɖe, ɖe mí le atitoga la ŋu eye naɖe ɖokuiwo. Ke ame evelia gblɔ be Mawu kpɔ nublanui nam eye wota mu ɖe ɖusime eye egblɔ be egeake nanɔ paradiso la me kpakplim gake ezi kpi le ame kemɛa ŋu elabena dzimetɔtrɔ meli o. Ke fofo Mawu, mele gbe dom ɖa be ame siawo ɖewohĩ meka ɖe dzi be ame etɔ̃ ko wonye le xɔa me esi wose le wo ɖokuiwo me bena ehia be yewoaʋu yewoƒe nuvɔwo me. Gake si wova to mɔ si sute dzi ta la, si nye atitoga ƒe mɔ la, tsɔeke wo aƒetɔ eye nayra wo. Wole tsitre ɖe afi sia sasia me abe ale si etsitre na wo le ʋɔnu le Pilato ƒe akpata me ene, abe ale si etsitre na wo le dziƒo kple anyigba dome esime ɣe ɖo to eye ɣleti gbe eƒe kekeli nana eye gbedoxɔme xɔmetuvɔ la dze ɖe ve tso dzi va gɔme. Mele gbe dom ɖa Mawu be nayra wo eye nana ame nuvevewo eye naklɔ wo ŋu kple wo ʋu eye natsɔ wo ameŋukɔkɔ ŋusẽ anyrɔ wo ɖe wo ŋutɔ viwo Yesu Kristo ƒe ŋutilã me. Ekema wodzra wo ɖo xena eyiyi kple mavɔmavɔ. Yra ame bubu siwo se le wo ɖokui me be yewole ɖoɖo me bena yewowɔ esia xoxo hewɔ nenema. Mebia yayra sia na wo le Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Mawu nayra mi eye mi ame siwo le tsitre te gogo ame siwo tso la mido asi ra miana asiwo ame aɖe ko ne miagblɔ be aƒetɔ nayra wo ele teƒe abe nɔvi kadede ƒe asinana ene. Nye tsi megbe vie azɔ le míaƒe subɔsubɔwo me. Ame ne nie lɔ̃ aƒetɔ Yesu mikɔ miaƒe asi yi dzi. Mele ɖokui nye biam le ɖoɖoe zizi me azɔ alo le ɖoɖoe zizi kpo me ale si míate ŋui ena ŋkuɖoɖo eyama si nye afi sia finɔ la dzi ame si le afi sia fia sia ne míate ŋu adzi ha sia blewu. Le atitsoga ŋu afi si nye ɖe la kudo mefa vi ɖe nye nuvɔwo ta. Afi ma na nye dzi la ne ewɔ babia la dzi eda wo asiwo ɖe edzi la afi ma woɣlẽ ʋu ɖe nye dzi ŋu. O bubu na eƒe ŋkɔ. Mina míadzi blewu azɔ esime míebɔbɔ míaƒe tawo na eyama.
Precious name, glory to His precious name. There to my heart was of love. Glory to
Him. I saw blue. Esi me míaƒe tawo le to la mi ame siwo kpɔ ɖeɖe la migblɔ be mido asi ɖe tsi azɔ.
Glory to His precious
As long as me did me pray asiola, Yapeta Galetula, Messusube, Amade Yo, if you had ever yea, you will blobana, Made dear Bewad on Kuyagitiencia, Legodura, and now for Mutila. Oh, my tongue, boy, Takukam, Lecosira Gazame, Nadoyo, Takupe Gala, oh, then Yanomia for Oji, me a messy Oji Bewad on Kuya, Oji, Legodura, Machisia, as one.
To my heart, one. Glory to His name, glory to His name.
Now with your heads bowed,
as all as men yapetao galatula, what de abiemude, would you daota?
Bruise for your iniquity, would bekutu
de, miafo da daota. Eye, miafo to the fapetoge, let eya maji.
And with His stripes,
eye, epe kabiwo, uto your domi.
Glory to His name. Now, blessed Father.
As on for four years, you approach a senior today at Tito Gangu, the Kibo Botue, as on,
or grace, this year, Manuva Clan Blanu Popo
Formula.
There, the bright and morning star,
a fishing who can let you look at Clan Lack, Clan for Clan, play a pucker clan.
Donella
Siawo Titrede won't come.
They are believing just now that by faith,
oh, was a as on, then I took for some. Wotrokpo kabi mawo le atima eye to epo kabi o mani epodo yoyo ofo kokwe kekeke nye bale mi ape kosama fum ke ho eji sebe na yodo mi ape ngutilawo to apeto yesu fe amatepe nono fupepe gala me eye mi o kosa pepe dodora de amesi o le titre lata bena etong bena ya fona tole lawo. Aye, you got up for a bed, tow for the tow for her, the cat and nephew.
You
Globe, I see that this year may have a low at all. Woof of fool, Lela, Mano Dome. Aye, me bean blank upon a wobana. Woe, I'm unwoven a cow for Lupo, a tong as on.
That something will anchor.
Bena, Nanana, second day. Emedake, alebe wanyambe, Kristo le afisia, eye, wukunu na yewo. He globe, visi nye tonye, meto wudolele la le kalvaria afima, azon, so wo akba wukata ndare chinye, labena melia bena wo. Eye, na wakbo doyo yotro, so dolele de siademe, elabena, nye bie le yesu nkome. Amen.
Hey,
yes, you are born on your soul. I'm here to sit there. We will not die. See you there. No. The dome that they would die. You black globe. What die? I see the dollar. La would see you open la man last. I put all on your army. Neng, you move up with the Gawala. You may have a sip of the Yola. Fisia, no, Viado, look at Viado, see like Bombo. Sing it, Topuno. Hello, Nana. Lève tout me. Mon papa est le petit homme, le tapis à ma fiancée. Elle est encore une semaine à soi. Emma Nyon To. Nyon To. So de waf au G. Yviadeco. Menin yedon kweje ben no afficia. Aye. Esanto. Bedora fri la main. Wok leva. Yablopia G. Aye. Apeto yodwe. Fait d'agbel un. Wayra. Apetola. Apena ou novim tout de wada se dita. Atengu awu ye fete peke de o ke dema wonku a azon ye tibe mi akpo mi ye chofien kaba eye kaba le kosira gbeguji kosira gbeletro eye na mi atengu atro fana do yo ta pepe kosira gbemtien fasede esime mi akapela ni na mi atitre aji mi ape kakla hala ke yi ple yesu nkola. Trop de lucime, eh bien, na asia me siame. Trop de lucime, na na asi. azo mi kpo afi.
At the name of Jesus bow.
Azomi donku neti lamene hajihal la pe rejoji be pade de lachi le ngime wala repe le gashike me eye no bi ngutu srika ava le gashike mu ti blanevo atom me le ko sira gwendi le ko mono nya kuka de wom ne etro sia kure chite chichingu e azom va sere simia gakpela apeto bo ya ira una no anyi kule ni esime nya bobo mya petau ke na dia to ho ne be vie kule no bi ngutu no bi ngutu palma si to macon georgia le alo akpa amahasia le gododora nya ti de kame esime nya dogoda no bi ngutu palma